Angubingelele ngwamkele futhi engosini yethu eFresh ngingusibone loPhethi wakangema ngomlomo kaBenedict weChristian Networks. Usowakwalangazelela ukufinyelela ukwenza okukhulu ukwenzela uNkulunkulu. Usowakwaphupha uNkulunkulu esebenza ngawe ngokunamandla empilweni zabanye abantu kwabaningi. Kuhlala kumile kuyiphupho kubo. Noma ubani othanda uJesu usebile nalelo phupho, lo mcabango okwenzela uNkulunkulu okukhulu kakhulu, into enkulu kakhulu ezoba neqhaza elikhulu ezimpilweni zalabo abaseduze kwethu nomhlaba wonke. Kodwa sithola ukuthi ingcindezelo zosuku nosuku zimbondelana kweqe kithini. Kuba njalo nje, athi omunye, sekwanele manje ngokuphupha. Ngakho sithi pompanze emhlabathini. Inkinga lawo maphupho ngokuthi siza kuwo ngohlangothi olungeluhle, siwabuka ngokwamehlo ethu kwesingakwenza esikhundleni salokho uNkulunkulu yena liqobo asevele uyakwenza. KwiTestamente elidala kubhala umprofethi uJeremiya, Jeremiya 32 verse 17 uthi, Nkosi Jehova, beka wona wenzela izwe nomhlaba ngamandla akho amakhulu nangengalo yakho eluliweyo, akho lutho olukwahlulayo. Esikhathini lakhona u-Israyeli wayebhekene nobutha ilapho kanye ebakhumbuza uNkulunkulu ukuthi ngubani onamandla amakhulu okubuye kungekho lutho olungenzeke. Ngokwethu ukubuka imisebenzi emikhulu kubukeka kungenakwenzeka. Usomishana weminyaka edlule owayebizelwe eChina, Hudson Taylor, wazi kahle wabhekana nabamelene naye ngendlela engachazeki kodwa ngokuzuza ulwazi oluningi, experience ekukhonzeni inkosi iminyaka, wabhala lokhu, ngifunda ukuthi kuneyigaba ezintathu kuyo yonke imisebenzi kaNkulunkulu. Okokuqala, akunakwenzeka. Kwesibili, bese kuzoba nzima. Emva kwalokho sekwenzekile njalo. Leyo msebenzi emkhulu esiyiphuphayo akuyona eyethu, kodwa imisebenzi kaNkulunkulu akukho lutho olukwahlulayo. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Eli Fresh.